abazadde baweereddwa amagezi okukuuma obulungi abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula abaana baleme kwonooneka. Amagezi gano gabaweereddwa omutandisi w'essomero erya Royal Giant High School lisangibwa mu kibuga Mityana, Nsambi Benoni, era w'abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti waliwo abazadde abatafaayo eri abaana baabwe ekiviirako abaana okufuna ebizibu eby'enjawulo. Nsambi Benon agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muzadde okumanya omwana we wa gy'atambulidde kubanga abamu bagenda mu bantu abatali batuufu.
Buli ayina omwana ng'ali ku holiday faayo nnyo okulaba omwana ebiki by'akola wa gy'agenda mu holiday. Abaana bangi bononekera nnyo mu holiday tamu egenda okutuuka okusoma na n'ebyokuddamu okusoma takyayagala bbiwuliza mubawulira abasayika ng'obwongo bwakyuka dda. Beerako n'omwana awaka, omwana manya wa gy'agenze, faayo okumanya mikwano gye. Nolwekyo abazadde abali eyo nyongera okubasaba abaana mubakwate ng'ekyatika, si mu ngeri y'okubakola ekyejo naye mu ngeri y'okumanya nti ekyatika bw'okiragajjalira ne kigwa kimenyeka, kyatika kikutuka.